Yes, ladies and gentlemen, you're live back with Baba Luke with my man Spider MC.
Yeah, Tandy Kasawa, Yomavubuka.
You already know the dynasty. We over here, you know what I mean, having a good time, you know, out of the quarantine moment, you know what
chilling
I mean?
Chilling out, chilling out. It's a sundown now, and you're ready to go.
COVID free, you know what I mean?
Seat, yeah.
Hey yo, mpola mpola abatuze lero gwedu nakurwa kusala ko kuchalira abatuze tubabuze.
Tubabuze ko tubakulise ke chibambulira echibadde mu gwanga. Yeah.
Nga bo manyama wole de gwe gwe kugamba sevu abera yonga twala akabanga.
Ba minisita ne ba MP bateseza ezakawunga ogambo baba nakalya.
Zakawunga ko kane bilioni ezabudde mu WHO World Health Organization. Sijja
kubyogera yafe bwe yatuuka yatabanguka bakuyola
mazima gokka anti gagula alina ennusu yayogera n'akulimba
bakusikasika bakutakula abatuze bakusobera balowooza oba olina
enseeno bwetyo bumanyiggwe bwe kiba enjala etuluma ffenna batuwaakawunga
funa ku mazzi obona enkalamata bwe kityo bwe kirina okuba eyo omuvubuka
ebijanjaalo tebinnatuuka buuza amatooke n'enkoko amagigwe
abafuna era bafuna essanyu balina abatannaba kufuna be bagakaaba
kujumya nseko kukyala kulaba enjala gwe bwebe kuluma ogenda weero otuukawa
banaiba nina Uganda Luganda akwagaliza yamba munno enkyali kubeereramu
tukaggalidde awo ombeereramu nkubeereremu ye emboozi mbuulira gwe twebeereremu Vum vum gatuvao, kuboda boda zitache tika bantu.